nanto ucwaningo lwethu sayo. Sisebenzisa iminyaka elako 17 ubuso bethu buqolozela iscreen sephone ekupheleni kwethu. Lokho okuchaza ukuthi amahora angu 145,800. Kumbe asithi u 33% emahoreni esiwasebenzisayo. Kushubisa umqondo kokucabanga. Sisajula. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Pithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ake sihlaziye kahle lezi zibalo. Kuchaza ukuthi emahoreni awu 24 sizolala cishe amahora angu 8. Lokho okusishiya namahora angu 16 sibhekile. Uma sisebenzisa ingxenye yawo emsebenzini insuku ezi-5 esontweni, ebese ingxenyana yawo siyisebenzise kumafoni ethu, lokho kushiya amahora amancane osukwini ukwenza okunye. Sincane kakhulu isikhathi sezinye izinto ongazenza esisalayo kule nkeshezana. Lokho kwenzani ebudlelwaneni bethu na? Kumba ngithi kwenzani ebudlelwaneni bakho? Mshati yaklayeka, ingane zikhula zingenabuzali obuzelusile. Lokho kukhulisa iy'nkinga eziba ney'ngxabo ey'dephile psychologically, futhi lokho kwandisa iy'nkinga emphakathini yethu njengamagciwane ezifo ey'nkulu zomhlaba. Isithombe esingesihle leso. Ikuphi mina nawe esingakwenza ukunqamula lo mjikelezo kuba ungalokhu ujikeleza uqhubeka uya phambili? Ake sifake inkambiso ehloliwe eyisidala engeBhayibheli, inhlakanipho kaNkulunkulu kulezi ingqinamba esibhene nazo emphakathini yethu. KwabaseRoma 12 verse 15. Thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo. Ngamanye amazwi, ziphi isikhathi, ziphi ithuba lokubhalansisa imizwa yenhliziyo yakho ukukwazi ukuzwana nabanye abantu? Yima, thokoza nengane yakho uma ngabe yenze kahle kwezemidlalo kumbe kukhona okuncane ekuzuzile empilweni. Thokoza ngeqiniso nalabo abathokozayo. Futhi uma kukhona abakhalayo enhlizweni, khala kunye nabo. Yiba nabo, hlala nabo phansi uma kufanele. Ukhale kunye nabo. Ukuzwelana nomunye umuntu entokozeni yakhe kumbe ekukhaleni akukhona yinto enamandla. Yibridge lelo eliphakathi kwabantu ababili eliyokuma linamandla impilo yabo yonke. Ibridge eliphakathi kwabantu ababili uJesu akhetha ukuhamba ngalo uma esuka kulo omunye eya komunye awolele kuye ngalo. Thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama ozolibhala izwi elifresh.